Mwai waji nyamati kuyenda nintawi nife masasi Muguva banzi Naigo moto Naigo moto.
Like to feed forever. www.amadzambiwi.com.